This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio Cape Pulpit. Nguvelile kambenene kelona othethayo. Siyaqhubeka ke mphulaphuli sithetha ngawo umbulelo, siphakamisa umbulelo kuye uYehova owasidalayo, kuye osisindisileyo ke kwizinto ngezinto kulona unyaka esiphuma kuwo ka-2025. Ke mphulaphuli, phambi koba siye kwisifundo sethu ke sanamhlanje, sizoqala ngokuthandaza. Phambi koba ke sithandaze, khawumeme ke umakhelwane, khawumeme abantwana bakho, khawumeme izihlobo, khawumeme umyeni, meme unkosikazi. Baxelele uvelile ukunomathotholo, indaba ezilungileyo ziyashunyayelwa. Indaba eziphilileyo ezingaye uYesu owasifelayo efela thina ukuze thina singatshabalali koko sisindiswe sibe nobomi obungunaphakade. Ke ezo ndabezo zingoYesu Kristu waseNazarete. Ke mphulaphuli, mema ke utsho kwisihlobo, masiphulaphule. Mphulaphuli, masivule ke ngomthandazo. Uba ngabana ke kunomntu ogulayo apha endlini okanye nguwe ogulayo nendawo ebuhlungu apho emzimbeni wakho, beke sandla ke kuleyo ndawo ebuhlungu okanye kuleyo ndawo enengxaki, beke isandla ke mphulaphuli sithandaze. Masithandaze ke mphulaphuli. Bawethu namandlonke, Thixo wethu ophilayo, Yehova wemikhosi, dwalala intsindiso yethu, mphilisi wethu, naba baphulaphuli basisikhululo, Thixo wethu namandlonke, bebeke izandla kwiindawo zabo ezibuhlungu nakwiindawo zezihlobo ezibuhlungu. Thixo wethu namandlonke, ungumphilisi wena, uligwiba lethu, ngonako ukuphilisa. Akukho sifo esixakayo, akukho medical condition ongakwaziyo ukuyiphilisa. Thixo wethu namandlonke, nabaka baphulaphuli baphambi kwakho mzali wethu, philisa ke izikhalo zabo, philisa izifo zabo, Thixo wethu namandlonke. Ngoba kaloku utshile ukuba wena nguYehova, unguThixo igqirha lethu, unguThixo ophilisayo. Philisa ke bawo, mabaphile, makungabikho sifo esishiyekayo, makungabikho meko eshiyeka isenjalo, Thixo wethu namandlonke. Makuthi amakhayeni apho kungekho mntu okwaziyo ukubeka ukutya etafileni, bavulele ke bawo amathuba bakwazi ukubeka ukutya etafileni, Thixo wethu namandlonke. Ewe Yehova, siyakudumisa, siyakubulela ke bawo, ngoba kaloku wena uyaphila, unako ukwenza ngaphezu kokuba sicela nokuba sicinga, mzali wethu namandlonke. Bawethu, egameni likaYesu siyabulela ke ngalo elithuba osinikeze lona kuso esisikhululo, Thixo wethu namandlonke. Siyabulela ke mzali, sikelela kabaphathi besikhululo, ubanikeze bawo ubulumko bokusikhokela sibheke phambili, Thixo wethu namandlonke. Our Father and our God, sithi bayethe kuwe, Thixo wethu namandlonke. Makuthi abaphulaphuli kwindawo ngendawo abaphulaphula kuzo bave ukushunyelwa kwezi lwakho, batsale kaloku bawethu namandlonke, bamamele Thixo wethu namandlonke. Kuba kaloku utsho wena ezwini lakho uthi akekho ozayo kuwe unless utsalwa nguwe, ebizwa nguwe, bawo wethu namandlonke. Siyabulela ke bawo, sithi bayethe kuwe, Thixo wethu nako ukwenza ngaphezu kokuba sicinga nokuba sicela, Thixo wethu ophilayo. Enkosi ke bawo, enkosi ngothando lwakho, enkosi ngemfefe zakho, enkosi ngazo inceba zakho, enkosi ngokusikhetha kwakho nokusenyula kwakho. Bayethe ke mzali wethu wena ophilayo, enkosi Thixo wethu ongunaphakade. Bawethu, esiqala le nkqubo, mazithi iintliziyo zabaphulaphuli zivuleke ke bawo, sikwazi ukuva nokwamkela ukushunyayelwa kwelizwi lakho. Siyakudumisa, udumo, uzuko nembeko kuwe bawethu, egameni likaYesu. Mphulaphuli, ke isifundo sethu sanamhlanje sasifumana phaya kula ncwadi yendumiso, isahluko sesekhulu elinesixhenxe. ivesi esizawujonga ileyana yesibhozo ukuyotsho kule yethoba, ile vesi yesibhozo neyethoba, indumiso isahluko sekhulu elinesixhenxe, ivesi yesibhozo ukuya kula vesi yethoba ifundeka ke ngolu hlobo: mabambulele undikhoyo ngenxa yezibele zakhe ezingatshintshiyo, nangenxa yezigigaba azenzela onyana babantu. Andithi kaloku uyamanelisa onxaniweyo aze amhluthise ngokulunga olambileyo. Eso ke mphulaphuli sisifundo sethu sanamhlanje. Uthi ke umbhali xa ebhala uthi mabambulele undikhoyo ngenxa yezibele zakhe ezingatshintshiyo. Le nto isixelele ukuba ngabana izibele zikaYehova azitshintshi. Ukungatshintshi kwezibele zakhe kuthetha ukuthi ukuba ebesikelele uAbraham, ukuba ebesikelele uDavid, ukuba besikelele uSolomon, ukuba besikelele wahlangula uDaniel, wahlangula uShadrach, uAbednego, uMeshach noAbednego, ukuba bahlangule, ukuba usikelele wahlangula uIsrayeli, ukuba uThixo uzenzile ezo zintwezo, unako ukuzenza futhi angazenza nawe nalapha kubakho ubomi. So ithi loo nto izibele zakhe azitshintshi. So izibele sifunda ngazo eBhayibhileni uThixo azenzayo ezenzela abantu, ezo zibele ezo zizibele akwenzela zona nawe nanamhlanje. Mhlawumbi unombuzo wokuba but mna ke ngoku xa uthi uyandenzela nam but andiziboni, ndiyazi kanjani uba nam uyandenzela? Because andiboni izibele mna kubam ubomi, kodwa wena uthi uyandenzela nam. No, mna umbuzo endingakubuza wona kuba ngabana uyazamkela na wena izibele? Ngoba uba ndikupha imali, le mali endikupha yona uyamkeli, ayizude ibe yakho until uyamkele. Now xa uphiwa into ngumntu okanye usenzelwa into ngumntu, nantona kwenzela yona ayibinaxabiso as long as ungayamkeli wena. Then xa uyamkela wena kulapha ixabiso layo liqala khona, kulapho. And futhi le nto akunika yona kanye akwenzela yona ayibili uncedo kuwe xa ungayamkeli, until uqalise uyamkele, then kulapho iqala khona ukuba nexabiso, kulapho iqala khona ukuba luncedo ebomini bakho. As long as ungayamkeli asoze ibe lulo uncedo kubakho ubomi. So zinjalo ke nezibele zikaThixo. Ukuba izibele zikaThixo awuzamkeli, ngekhe ubone nto kanye ke kubone benefits from izibele zakhe, futhi ngeke uzibone zisenza into until uzamkele. Ithi xa iqhubeka uthi nangenxa yezigigaba azenzela onyana babantu, meaning ezi zinto uThixo uzenzela onyana babantu, akazenzeli izingelosi, zizinto azenzela onyana babantu. Meaning mna nawe singabantu who are beneficiaries zezinto ezenziwa nguThixo. Now yonke into ayenzayo uThixo uyenza eyenzela umntu. Ithi ndikubonise ukusuka ekuqaleni, when uThixo edala umntu, uqale ngokudala. Ithi ekuqalekeni uThixo udale izulu nomhlaba, that's number one. Okwesibini wadala ukhanyo, ilanga, inyanga, wadala abantu, wadala izilwanyana, plants, all that ngokulandelana kwazo. Ithi iBhayibhile ke ngoxa ifuna ithi wabona uThixo bakuhle kulungile, then uThixo wadala umntu. UThixo akamdalanga umntu zonke izinto zingalunganga zilungele umntu, zonke izinto zingakhazi be ready for umntu. Uthe edala umntu wabe sebonile ba yonke into imlungele umntu bangambeka. Now uThixo uzidalile izinto elungiselele umntu. Now look at this. asiboni nakanye kusithwa uThixo wazisikelela izinto kodwa uThixo uThixo edala umuntu amsikelele athi makabe nobukhosi kwindalo yonke meaning ezi zinto bezidalile zonke umuntu makabe nobukhosi makabe nolawulo kuzo umuntu nothing else akathi ngelosi zizo zemhlabeni zifike zibe nolawulo zibe nobukhosi uthi umuntu makabe nobukhosi kwindalo yonke makalawule kwindalo yonke abe nobukhosi kwindalo yonke umuntu nothi izilwanyana umuntu nothi ingelosi now you need to understand ba zonke zizigigaba uzenza uThixo uzenzela umuntu zonke imimangaliso ayenzayo uThixo uyenzela umuntu ubuya jonga iBhayibheli asiboni imimangaliso eyenziwa nguThixo yenzela izilwanyana asiboni imimangaliso eyenziwa nguThixo yenzela ingelosi kodwa zonke imimangaliso amisebenzi yamandla sibonayo uThixo beyenza eyenzela umuntu Now ithi ke lonto le sifanele siqonde bangabana ezi zinto ezigigaba lemimangaliso lemisebenzi yamandla uThixo ayenzayo beyenzela for the benefit yantoni yomuntu. Thiqhubeke kafunda kuyapha kuverse 9 ithi andithi kaloku uyamanelisa onxaniweyo. Look at that. Aze amhluthise ngokulunga olambileyo. Now umntu onxaniweyo uThixo uyalukhwentsha unxano uyamanelisa uthi andithi kaloku uyamanelisa onxaniweyo so xa unxaniwe xa unonxano uThixo uyakwanelisa you need to understand ubangabana ayikho into ekwaziyo ukonelisa umntu engenguye umoya oyingcwele meaning engenguye uThixo whenever umntu enonxano sukube edinga uloneliso lomoya ongcwele athini kwenzele lento amasela amanxila everyone every kind ye addiction zonke izinto abaphangi yonke lento aba bantu kunalento enxaniweyo ngaphakathi lento edinga ukuba yaneliseke ezinhliziyweni zabo now abayazi ukuba yintoni enobonelisa kodwa bava le rush eyenzekayo ngelixesha benze izigigaba zabo bacinga fanuba yiyo ebonelisayo that is why akukho system ekwaziyo ukumenza umntu achintshe ibehavior yakhe achintshe ukwenza izinto bezenza umuntu bebanjelwe ukuba I promise you uzophuma nobe bevalelwe iminyaka emingapi I promise you emva enkoko uzophinda banjwe kwakhona abanjelwe for the same thing awayebanjelwe yona before ingabe ithini lonto leyo ithi ke imsebenzi we-correctional service awenzeki kakuhle awukwazi ukwenza ngoba kaloku awukwazi ukufikelela kwisidingo somphefumlo le nto edingwa ngumntu yinto engone engavela kuThixo kuphela nguye kuphela okwaziyo ukwanelisa unxano nguye kuphela okwaziyo ukuhluthisa ngokulunga olambileyo whenever umntu eziva ngaphakathi kuye enento esisidingo okanye a certain gap a certain longing ngaphakathi kuye enhliziyweni uzama nantoni nangayifumana phehlabathini for ukuvala leyo nto ayilambeleyo leyo longing kodwa kube kungekho nto ehlabathini engayiyo engakwazi ukuvala leyo longing ingenguye umoya oyingcwele now nguThixo kuphela okwazi ukuvala okanye okwazi ukonelisa unxano lomuntu le nto uYesu athi kule ntombi yomSamaria uthi ndipha amanzi ithi xa isala athi ngubu sazi uba ngubani lo othetha nawe ngowucela kuye ngoba kalomna bendakunika amanzi ubuya uthi xa uwasela ungabuyi unxanwe kwakhona ngoba kaloku bengathethi ngamanzi ebethetha ngomoya oyingcwele ngexesha athetha nale ntombi inengxaki ezinhlanu kwezi ngxaki zayo zinhlanu kunonxano olidinga ukwaneliswa olonxanolo belungenokoneliswa nayenye into akukho nto ibinako ukuloneliso lonxano lwayo ingenguye umoya ongcwele mphulaphuli mhlambi na unalo unqano into unqano lwakho kumoya engcwele kuphela ongakwanelisa olonqano lwakho mhlamba abantwana bakho banqaniwe mhlamba izihlobo zakho zinqaniwe kodwa ngumoya engcwele okwaziyo ukwanelisa unqano mphulaphuli masithandaze kule ndawo kuyo phakamisa izandla uyenze lo mthandazo emva kwam bawo ngcwele ndiyabulela ngokunikhusela kwiingozi endidlule kuzo ndiyabulela ngobukho bakho ndiyabulela ngothando lwakho undithandile ndingafanele kuthandwa undithandile ndilutshaba lwakho wandenyula ndingakufuni kodwa wandikhetha undikhethela wena ndiyabulela namhlanje ndibe kunqano lwam kuwe cima unqano lwam yanelisa unqano ngoba kukhontwe nako ayikokutshaya ayikokusela ayikokuba akukho kwanto enako kwanelisa unqano lwam kodwa wena nguwe kuphela nako yanelisa unqano ke bawo yanelisa unqano lwabaphulaphuli yanelisa unqano olukhoyo kumasapho ngamasapho abo our father and our god we pray egameni likaYesu ukuba kuvile lo myalezo uyakholwa futhi ufuna uYesu oneliso lwakho unqano yenza lo mthandazo emva kwami ithi inkosi uYesu ndiyakholwa ukuba wena uyinkosi ukuba wafa waphinde wavuka uvukela mina wawufela iziphoso zami wavukela ukuze ndigwetyelwe namhlanje ndigwetyelwe ndiyabulela bawo izono zam zonke wazithathela kuwe namhlanje ndizelwe kabutsha ndisisidalwa esitsha ndiyabulela into ezindala zonke zidlule zonke izinto zisuke zabantsha enkosi ke bawo enkosi Yehova egameni likaYesu amen bowenzele ke lo mthandazo ndikwecike phaya kuFacebook ukhangele uvelile mbenene okanye ukhangele ke isikhululo uRadio Cape Pulpit utsho kuba ngabana kwenye yenkqubo comment nje uba ngabana uvile ubumamelele inkqubo weva ilizwi futhi wakholwa wenza umthandazo wokwamkela uYesu ukuze sikuguide ke uba ungaqhubeka kanjani ukuze uhambe kakuhle le ndlela mphulaphuli siyabulela ngexesha lakho nokuba usimamele ube nobusuku obuhle be blessed Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.